alo hani toke lau kukoto haka longa longa mai ki tata tupo kalame toke lau o la malolo e na ki mai tau le tio e na po na hutohi lima minute te kaito hitu e na vai hutakitahi Planet FM 104.6 ko au ko fale fanga malo mele mele puka e toi haka talo ha tu talo hani
he mana konga maua luma toku aloha ke oko Ooh.
on the beach, still feel the sand in your feet. Do you want the worst for me? Suppose it's none of my business where you're at. I still wish that I could call you to ask, but I can't, and I feel responsible for that night. No, I still haven't cried. Oh, I wonder if you're getting over hung up, or you're looking on the on the bright side.
The kind of now. services, just part of the service on planetaudio.org.nz.
It was the money of Hinero Katoni that provoked me. Woke me from the slumber of wondering where I was going. Stumbling through the snow, sleep, trotting along a coast beach. No intention of going where anybody would know me. So as the music maidens, mellifluous notes sing from the mountainous note peaks so deep in the low keys. It's Rongoa and Puoro. You can hear it in the sound in your soul. Nothing compares when it's around. You can feel it in your marker where your pencil. Deep cause of a whānau like a pūtōri no. We all have a way to us, so watch how you treat yours. And then you'll understand this language without words that your ancestors would speak of. Leaving these taonga in the past, a ghastly no-no. I rap to them and thank Maui for my kōwowo. The pūngai who knows, bro. So on that hāki roku, just make sure that your pono a piece like Hine Pute Hui can bring forth their hāo rongo. And as you exhale, ancient wānanga ahead, so all can feel and hear the mūti of Hine Raukatauri Karanga. All across the land, just like
listen to the voices while they sing. I will try to pass on their ways. Listen to the voices while they sing. Will try to pass on their ways. I am gonna take my time. Create the sound and all that I got to do and I got to be is a part of you. Ore tia whakamana hia te ao Māori me o ngā tikanga. Taua whikau noa e ngā tini taonga kua waiho mai. Kua tā koha mai hoki. Ngā tangi o ngā tua o ngā uri me ngā raumātauranga o te aho matua. Te reo tangi o te pūoro me o ngā oro he pera tona rerua ki te ra o te tāmoko. Mā oro whakataki te ira atua. O te ira atua, o te ira tangata. Aru aru I aha me aku kai whakaoho. Hoi ngā kare aoroto. E aku tumu e re ngā pūoro. Moia nei taku tūpono. Kei te tipu, kei te rea. Ngā reo aine rau kataku.
Here and now, and maybe can make radio with funding support through New Zealand On Air. Complete the application on planetaudio.org.nz/make radio.
Ka hoki whakamuri ngā mahara kia rātou mā kia whina kupa. Kia matu rata, rātou I para I te huarahi I mua mai I a tātou. Nā ko waiho mai mā tātou te hungaranga tai, e kawe I era kaupapa. Nā matua, kua we e, ki te ao, wairua. Ale mātou, nā tamariki, e kawe nei, nā kaupapa. Ko kere a te hinu I te more hoki Ko te mana takutai ke te mimiti Te pātaka moa ku tamariki Kia tikina au I te kōrero Kia mate ururo ke mate tarakihi Te rā te kaha me te mana wanui E tā rewa nei roto I ngā uri Ma matua kua we e Te ao wairua Anei mātou Nā kamariki, e kawe nei, nā kaupapa. Whakaroa mai, tūtira mai ngā iwi, auwe, tātou tātoue. Karanatita, tūtira mai ngā iwi, auwe, tātou tātoue. Karanatita, ka tono ki te ropu whakamana I te tiriti o waitangi kia whakahoki mai I ngā ruimi. Ko te whenua te moana I takea, e koutou ngā mātua tūpuna. Hikoi ki te nuku o te whenua, he tohu ki te paremata. Kua e ki te wā, a whakatika ngā hara, kia kotahi rā, I te ao marama. Ma matua, kua we e, ki te ao, wairua. Ale mātou, nā tomariki. Tūtira mai ngā iwi, auwe, tātou tātoue Karanatita Tūtira mai ngā iwi, auwe, tātou tātoue Karanatita Haia te māramatanga, me te aroha E ngā iwi, ki ako tapatahi, ki ako tahira Tātou tātoue
Te invito, 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 te city won't